izolo sikhulume ngokuthanda izitha zakho. Onganye inkulumo engehle kahle ezasho uJesu. Futhi akuyona into nje ayisho kuphela, kodwa into ayiphila wafa ngenxa yayo. Angiphinde ngibingelele, ngikwamukele futhi engosini fresh, ngingusibonelo Pete Ngema, ongomlomo kaBenedict weChristian Networks. Akusho lutho ukuthi ungubani, uhlala kuphi, futhi ukholwa kukuphi. Na uyazi ngokungangabazi, njengathi sonke ukuthi uJesu wabethelwa esiphambanweni. Baningi abakwaziyo lokho emhlabeni wonke. Ngisho nakuba abaningi bengazi ukuthi kwangasiphi isizathu. Kodwa ngalula kanjani ukweqa, wedlule, ungacabangi ngobuhlungu bokubethelwa kwakhe. Ngoka Matthew 27 verse 32 yaku 37. Esaphuma, afumana umuntu waseCuren, nguSimoni igama lakhe. Amcindezela lo ukuba athwale isiphambano sakhe. Asefile endaweni ethiwa iGolgotha, okuwukuthi indawo yekhanda. Amphozisa iwayini lixutshwe nenyongo. Kepha kuthe elizwa, akathandanga ukuliphuza. Esembethele esiphambanweni, abelana iingubo zakhe, enzela nenkato. Ahlala amlinda khona. Abe angaphezu kwekhanda lakhe icala lakhe. Libhaliwe ngokuthi, lo nguJesu, inkosi yabaJuda. Into ebuhlungu le. Futhi edlulele uma uyibuka ngamehlo kaJesu. Mumvale eminyakeni yama 1900, indoda engu-Octavius Winslow ikubeka kanje. UJesu wakugobela ngokuphelele ukubethelwa esiphambanweni ngenxa yezoni kulowo muthi wehlazo. Kangangokuthi waze wadala ngisho umuthi ayozofela kuwona. Futhi wakhulisa abantwana abakhula babazidlakela ukuba bamphanyeke bamlahle ngecala kulowo muthi wehlazo sebengamasosha. Angazi kunjani kuwe, kodwa mina ngibona lokhu kungihlaba inhliziyo, kungikhathaza amadolo, kunginika umqondo omusha acekele. Ngokuthanda izitha zethu, akukho lula neze ukuyithanda izitha zethu. Kodwa uma siqale leyo ndlela uJesu asibizele kuyo, kuletha impilo entsha naletha ihele lomoya elishaka mnandi emphefumulweni wethu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Siyakhuthaza ukuthi uyithole inkulumo uqhubeke uyilalele nge-audio ye-WhatsApp. Inamba yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.